Achina Chie. Daga denge na no pusa.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yo, ndibondana nawe komasine plazi, kwanga ndikuponda komasine swazi, ikazuli nae akukwenda pansi, nakakutsina khutu komasiwe nansi, ndimatala mafo mukamenya thupa, muzimva ovaya fuka mashala thufa. Mabukidwa kujonzi, yomapenga ndichitsulo chamaso awodzi. Ndima dropa hit nkupanga ndramazi, ngati moyo ulibe balansi. Ngati ili beef tione magazi, simungaje beef arasi. Vuto siwe koma mikozi, paziwa ndiwe kwapa utiyikali mozi. Fumu sunga ichapo sakale ndi konfi, dinkazwa koye kanga ikwile bakosi. Eti tima fila ndani,
achina gara,
hana sinta gemu ndani,
achina gara,
ali ndima hiti ndani, katalogi yanga njamakani. Mafana tikuswani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani. Eti tima fila ndani,
achina gara,
hana sinta gemu ndani,
achina gara,
ali ndima hiti ndani, katalogi yanga njamakani. Mafana tikuswani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani. Mafana wakuimba samata, molo moyimba mayamba kukafa. Hama tenga mashotsi komabe samapa, mfana mwina ndi photographer. Mwajidule pango libe karia, olo drama yako yoboro mvela tamia. Yachi nagata sungai walile, so mwena kupangira sungai walile. Kwa iwala show yango nachita kupempa, pa Facebook pango nachita kulemba. Nyimbo zako nkuta kungo mvela maneba, uli ganzi mwalo sana yambe maseda. Nakupata tolo siyo kona pankeka, nata zisa show kuoneza nzoteka. Nakupata stage pano zimva kumfeka, ukutisa kada fuko funa kupepa. Goma dima fila ndani,
achina gara,
hana sinta gemu ndani,
achina gara,
ali ndima hiti ndani, katalogi yanga njamakani. Mafana tikuswani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani. Eti tima fila ndani,
achina gara,
hana sinta gemu ndani,
achina gara,
ali ndima hiti ndani, katalogi yanga njamakani. Mafana tikuswani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani, musabwele seko ya dani.